Nilikipenda kivuli chako kabla sija kutia machoni. Natamani wakujue, nyumbani wakujue, wefe zako wakujue, nyanya kujue, mama kujue. What is the color of love? Show me the color of love. What is the color of love? Show me the color of love. Nimevuka maji mengi na siwezi rudi nyuma. Kakutana na vigingi, kwako nimeweka nukta.
Kinanda fundwa kitanga, usende kwa mganga usipige manyanga.
Mobeto,
mapenzi ni potion, give me my potion. Mapenzi ni ugonjwa uchizi. Mentos, psychos,
country wizzy baby, tell them.
So many things that I like to say, you take my mind far, far away. You got it all for me, baby. All for me, baby. You make me lose control. You make me do patrol. I know it sounds crazy, but for real, she know me. Yali kuwa dawa every time I'm lonely. She was by my side, man, kama homies. Mzuri kwanza juu chini, tabia mpaka usoni. Nah, kinije KSC, uwezi. Damn, na shepu flan like kinyewezi. Yeah, wa team Kayla kama mbezi. Kitengane steam kumoid, nafanya mapenzi. Yeah,
Dokta nasema guna dawa.
We are here for purpose, you know. Fraga, huh? Alpha Chain International. Country Wizzy, baby, you just murdered it. Chilla, baby, the ghost.